Mighty Drex.
Hey, Drex, hey, Phantom.
BFG. Five Freaks. T-Drex in the house. Chambers on record. What?
Mami, I love you. Ni webo fi. Aya, ya, 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 ya. Mochi tem wiko chesu, baby, ni finally.
Yeah.
Oh.
T-Drex in the house.
Aya, ya, 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 ya.
You are one in a million. Love with a kachinjenga chameleon. I love you, my darling. Kabila tetaka nga kufike ring eye. Niwebu na mpumu na mumutima wandi wali kwa tarum. Eru ulampi nsansa. Eru prasi na love ufe unsansa.
So baby, ni finally. Oh, ay 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 ay.
Eko tuwa fuma kwa repa. Epo tuwa figani pakati. Mami, umadiru tuwa rafika. Muma chushi na musansa. Inka wana iwe. Inka wana iwe. Baby, nshaka kushem. Para mapa so touche, para mapa kuto touche. I love you forever.
Bifuje,
mami, I love you. Ni webo fi. Aya, ya, 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 ya. Mochi temu iko chesu, baby, ni finally. Oh,
Fabric Station. Rest and rest. Kumatezi ya kumbuyo wantu weze kutiseka. Pamanja pandise wango tambaka. Uliluwa fulu andelo na salafeneka. Inshotu wa maina kateka. Nyonga sikomu kwa mbuye mulungu. Poni pasa ya wegelo mutuntulu. Mweni kukondela wishe vinga side mwati. Wenane ni forever paka chechi kwati. Elo ni makunduela nikakuona. Jetaye mwena sida yopisa mwami vikona. Kukutawa baby ya ikona. Get fresh rich boss at shine.
Mami, I love you. Ni webo fi. Aya, ya, 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 ya. Mochi temu iko chesu, baby, ni finally. Oh. Aya, ya, 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 ya. Mami, I love you. Ni webo fi. Aya, ya, 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 ya. Mochi temu iko chesu, baby, ni finally.
Mr. Ndekweva.
Ndekweva!
Five Freaks. Five Freaks. Edimaru Pafam. YK Boy. Yabo Benefit. Yeah.
Hotbox.co.